tuyiga buyizi fe tuyiga buyizera dan maika ze dan maika topika olese tuyiga muyike omukwano yabo mutende kama nyebye wetaga pawe yazali banga manyi love olisanga bukuru bambi nobimanya yabo mutende kama nyebye wetanira na yakubuliro lemo kupangirira mukwano buko dio chiyiga tachimanyi kuyiyiza mizani nge balancing mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza tuyiga muyiga omusajja n'omumanya kuyingira ennyumba ekiddako kibeera tulo golokoka ettumbi nasaba katunda nawe n'omumanya tyoyo tataze mbeera mukyala kyekusaba asomesa muno kuyingira ennyumba basooka ne bakonkonako nawe n'okulawo ng'omanya oyo gw'olinze anajja yeetiise bambya kaboka senga mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mugambe byoyagala timama kufutali tera okuli olwenvu atawo okuddaako kyayinaleeta nagattako ebi byobukwano ne kutiita nyumiza banno wewateebawo omuntu nga weerabidde basooka kusoma mbeera toswala munnange kutendeka munno baleeta byotamanyi tomuyita omwezi mutendeke abantu bammwe boba manye ebichufu bye mwetaaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza balina obuzibu basooke wa beeka beeka namutendeka sebo bye yeetaaga bitwalira salimu nabigaya namugoba kuwalirizeeko nayiga bye wettanira bakuumira bingi banya babafumbiddwa basanga yagasajja gasekibotaagazibu namulambuza ennimiro n'olaba akatuubagiro funyiza ku nkumbi omugongo negumwewetamu baliya munaawe bbaala mutendekeko tata bukuti bye bino bye neetaaga bwebimulemu omupakye muno n'enkumbi sirya nkoko kuba kukwekanjala lelo lela bawagizi mubiwo dani maike topikizi biseko mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke abantu bamwe boba manyi ebichufu bye mwetaaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke boba manyi ebichufu bye mwetaaga tomukoba tirabu tachimanyi obufumbo bwalero kuba kukumikiriza mutendeke abantu bamwe boba manyi